lishe, unipate lishe na vile yote ni zuri. Unitenganishe, unitenganishe na yale yote yanayokukera safari. Naona nikishinda ukiwepo nami Bwana. Wanifaa undani sana, wanituliza tena wanijenga. Unipate lishe, unipate lishe na vile yote ni zuri. Unitenganishe, unitenganishe na yale yote yanayokukera safari. Naona nikishinda ukiwepo nami Bwana. Wanifahamu ndani sana, wanituliza tena wanijenga. Unipatanishe, unipatanishe na vile yote ni zuri. Unitenganishe, unitenganishe na yale yote yanayokukera safari. Naona nikishinda ukiwepo nami Bwana. Wanifahamu ndani sana, wanituliza tena wanijenga. Unipatanishe, unipatanishe na vile yote ni zuri. Unitenganishe, unitenganishe na yale yote yanayokukera safari. Naona nikishinda ukiwepo nami Bwana. Wanifahamu ndani sana, wanituliza tena wanijenga.